Download and give me feeling in the same number. I'm ready to go.
Yeah. Ndinagwa munchikondi zaka zingapo pano zekodotsa yo ndinagwa munchikondi zaka zingapo pano zekopeta ndida mupeza wanga adanisunda mtima ndida mupeza wanga ndida mukonda mzede akabwela kunyumba sekondi siku ndingakondwela yeah. Akabwelo zandeona, sekundi tiku ndika kondrela. Alini chikondi, alini timongwilo. Nipondi damu konda, koma alikutai.
Wajikwani uzisunge dizaonana. Wajikwani uzisunge dizaonana. Tida lonjo zana ife. Mwezi wa mawari zarengana kodi wagonzeka kodi ndikubwela kudzaurera
ilo mami ine ntima wakukunda yeah. Elo hani ine ntima wakukunda mapeiva ine ntima wakukunda kakumbuka malongezana waza kuruza ndikwatira kuri wera juni kabenu wera mei kuri wera riti kuru zani tenge iwe panu ndako zika kuri ndezi wera andi fusira ngambiri fusira mbiri maiselo wa shuruta
wajikwani uzisunge ritaonana wajikwani uzisunge uzisunge dzaonana tida lonjezana ife mwezi wa mawari zarengana kodi wagonzeka kodi ndikubwela kudzakurenga siku ndikakona ndimachezela kulota siku ndikakona ndimachezela kulota siku ndikakona ine ndimachezela kulota siku ndikakona ndimachezela kulota
lonjezano lathu tidakwani ritsa lonjezano lathu lidakwani sira uma ndikonda ndimakukonda ndimakondana ndikubwela
wachikwani uzisunge dzaonana wachikwani uzisunge dzaonana
tida lonjezana ife mwezi wa mawari zarengana kodi wagonzeka kodi ndikubwela kudzakurenga
wachikwani uzisunge
dzaonana wachikwandi uzisunge dzaonana tida lonjezana ife mwezi wa mawari zarengana kodi wagonzeka kodi ndikubwela kudzakurenga
Downloadani tikumvera nyimbo zamang'amba pamalawiwanga.com.
Mama Mafia's beats. Machine.